Yeah.
Ricky Daily.
Witty. Sons of Carrera.
And I give thanks to the Lord.
Baba mina omba, ata jale weze baki kuwa kale. Nilifanya mambo mengi tena kale. Mina omba unipeleke pale pale. Saki ya kale. Baba mina omba, ata jale weze baki kuwa kale.